It's T Jones on the one.
Remix.
Exclusive from ZamUp.co.
Nilipauko munga somba yeva kasha. Nikafika bapala la munga fiti vakata. Ungani jepati sunga nipaye. Uiniseka kote zina tuu sunga la ventia ifa. Mnimbo etaka imbele akufa. Sendiwe la salo nikapaya susa uka. Benza mwalira kasuba zika zambira. Kosi papa zet paze dishi asina. Nika flowa ni mese etiva za hita liplay. So nye mbege za beef kosi kwa tukuliplay we. It song itapenda kujala. Ninga kupaye na mapunchline ya kujala. This no M kali mutu. Sumina Eula ninga zambia na bashara. Sumina Kumatisi teva kwesha boy. Sumina Kuyesha na kutauta boy. Sumina This no M kali mutu. Sumina Eula ninga zambia na bashara. Sumina Kumatisi teva kwesha boy. Sumina Kuyesha na kutauta boy.
Ufamike ifona la pesha. Ufwila ukupanda mune pa kunsepa. Jani ando kama njuno sila ai. Nishi uyo siwa kwa na munga February. Yo Bani flyinga na badula munjeke. Ati munga ni jemu salenga ni miseke. Sumina ne mukalirine. Munga suba kulibea nga fika parine. So alifaka jabo dance penny flow muli mix. Kutia wana ina kisi nda kulo masisi. Tine niri kwa munga patso ndiaka. Imwani history munga yasi ashaka. Ala fly check jam na baba big.
Sumina
Bumbu ipa ya muli wango.
Sumina
Kepu shaba dian jabaria.
Sumina
Nino landena sana.
Woke up in Jersey, 12 years in a runta ukato country. Girls call me daddy, basindi nezimas. Madam wafuna chika po zampa sama flowers. Oh your baby mama, slept in my apartment. Sini wala kudera broke nigga wifey. DFE's a lenge size baza mu lifey. I'm getting the paper, niggas are sorty. Money mu bloody, my jeans in your banky. See those tall niggas, looking up to me. My girl oya oya ni basa heady. Kuti ya mangi seko chesisi. Money king!